Baby watagwan Mina jifunza rombaya Nitanunu watagan Naoma kitu gan Nitauza la kibanda chakaya Wende wa uban Isiwe siri siri Achashila wadu wajue
Mimi ni wako
Insta tujadili Snapchat wejisha uwe
Tutabaki kwako
Wanasema umenipandele Mini menosa kwako tetere Ujenge sina jeponge dere Sinyolita
Mama
Unavyo kata unanichanganya Sinyolita
Mama
Unavyo kata unanichanganya
Ashavu, avusha, avusha, ashavu, ashavu, avusha
Baka wanatoabo
Ashavu, avusha, avusha, ashavu, ashavu, avusha
Uno kama kakambo
Unavutia ukivadera Mgombea nimeshiwa sera Mapaparazi waje na kamera Watu foto Nganganie, nganganie mama Usini buwagi hata mambo ya kibana Wanotuinda wako wengi sana Zilisha dua tulinde maulana Wanasema umenipandele Mini menosa kuko tetere Ujende sina jeponge dere Sinyolita
Mama
Unavyo kata unanichanganya
Ashavu, avusha, avusha, ashavu, ashavu, avusha
Baka wanatoabo
Ashavu, avusha, avusha, ashavu, ashavu, avusha
Uno kama kakambo
Ay, awesome.
Avusha, avusha, ashavu, ashavu, avusha
Baka wanatoabo
Ashavu, avusha, avusha, ashavu, ashavu, avusha
Uno kama kakambo